here. What say? What say? Yeah. I can't believe you gone main account. It was evening, dinamva, you get bent. Ndipo ukumva ululu uli pa bedi. Ndisaname, ndidamva, ndinazizidwa zedi. Dzulo, kunali gero suno, please. Lelo zona, kwa dzadzama, rest in peace. Mapempero odi mujire ya jasana mveke diziti. Mbuya yeka ndia mene ya kudziwa jisis. Nkapanga zo boa umandileta. Zole mesa moyo. You told me kudziko kuli anthu opondeleza makufunira zoipa kuti zabwino uzizipeza ndakumvetsa zona dzina la bambo wako ndilomwe titayike pamanda ako chalakwika bombo bombo mumatsudzula mboba ndipo sumalola kuti munthu wino zimuhonga yena akuti chani kodena akuti kendo pa imfa yako timfa zambiri zachilendo misonzi kutsika yovuta kupanga hando mitima ya magero yuti madzadza ndi madando makongresi zosewa mastera samadando nsewa akanakhala ndi madownloads ya nyimbo zako akanakhala maviews ama videos yako yeah, zinali bwino koma poti anthu amankonda munthu akalowa ndoti anthu ajanka kunena zoti ndiwe gondi pano akumvetsa ati iweyo unalibe foti yeah. Moni kwa livova ngati kuli kokumana moni kwa matafale ngati kuli kokumana ukakumana ndi jinga umupyopyone patsaya tizaona na guys tizaimba kwaya let's work
Kukunde setan, di kutiwa nizo kwete ka. Mitima ya tunjo shinga. Ifeti na kukunde.